Achingwa nguma, chekwi, la vitatu. Ukuchitiwa, kwa ngala Yesu. Juse la Maria, vanda kolupale umwe, vatukula mbele. Olupale wacho, unene chalua. Momo, weyukile, lomanu valua. Kwenje, kawasangele, wanene yokupekela. Ocho, wakapekelele, ochunda, cholongombe. Kwenje, Maria omo achitila, onganga, Yesu. Maria, wakala mwele, halopo, ufeko, ndomunu, kala kwela handi. Uteke wacho, ungele wa moneha, kalu mevamwe, angombe, olongombe, wakala okulisa oyunda vimwe, usenge omu, wakala okulisira olongombe, wajipepi, lotunda, omu wachitira ngana Yesu. Ungelo, wasapuila okutitiwa wangana Yesu kombene. Noke yato, kwa moneha angelo valwa kilu, lokuimba, kwenda, okweja, olupandu, kusuku. Angombe noke, vandalo njanga, ukatala, onjovoli Yesu.